wera busa no bugambo ngabuno buna bazimba bubuno wabula nsaba munyambe buli omwase omwoyo nyamba gwanga waliwo kye neebuza kirwaki obuntu bula mu busere byennyo naddala abavubuka amazima ku kikumi osanga bataana bagerera ebyoyo wadde abasomyeko nabeera abantu balamu olondo bamu balondobe yebameka abamadiguli betusanga mu bibuga abayabisa okukamala abalenzi n'abawala mwekube mutwekebera ekituyonoona wabula nze ekibireese nkizudde kiri ekintu kimusaagadde okigaane musango gw'abazadde kulwanga empulira bubi bazadde b'ennaku zino otulemeddwa okukamala okuzaala atufuba nnyo naye ate kyoba gunjula ne kitulema okukikola tugenda netwerabira nti buli musomubi kuva butonga gukula alibeera omutemu alabikirawo ate n'alibeera omubbi obubonero bwetebubula omwana senga atema munno olubale gwenodda mu kwoza akaliba kasajja lwazi ng'agenda olw'okuba tomulabudde bwatyo n'omutima gwera gukula mutemutemu nga mukundu wadde ab'emikula bwetomugamba nti kibi omwana w'olwoba omuziise magombe be baaba tuligomya nga bakuze bwe bamutta nga bba n'akaabya omuzadda gw'omukirano kale kyenva ŋŋamba bwe nti byokinyenya abaana kuli ejjusa uganda efuuse ekita kyanoga tinga bwannemye essomero lyerinamugonza awo obeera atolowoozeza kuba emirimu gy'abasomesa mirala ennyo gye bakola leka mutikka byamakaago omwana bwakulemeeka ne gy'aligenda bw'atyo abo be bamu bojjosanga abavuma n'abasomesa bandimuyambye n'ayiga fenno twakubwangako edda naye ate b'ennaku zino baaguzira tebakubwa omwana olumukoonako olwo atwalamira ng'akuloopa wa ddadi n'omuzadde olubiwulira gwe naawogera bukeeza enkyolumbye tijja ng'olwomutandika luyombo ng'okukumbula omusomesa ebitakuyambe kyova olaba nga babifaako kakati n'abasomesa bayamba yeyamba n'olwekyo bw'omukuza n'ekimama ne bwossa mu ssomero era tekikuyamba wummula kumala bya mbulaku lyendaba abazadde mbasaba twekambe tufeyo ku baana babeere bampisa olwo kiryoke kituyambe ate n'abazaala abaana mulyoke mweyagale omwana wo obwabeera n'empisa manya kiyamba babiri omuzadde n'eggwanga kigasa ky'omukuza n'ekimama n'akyaba omubbi mbiseera by'obukulu bw'oyinza otya okubeera n'essanyu nga banno lwajje ku kyalo beggala na nkoko kiyita nakinere kyawanga tikikyo kyose ku kyalo omuntu analaba naye kale sebataseewaana nze nga nnatuuse ku kyalo giyita nambaga ekyalo kyonna akwafuuka buko buli wenkuba omutwe banzitira nkoko lwakubanga bankuza bulungi wamma gwe baakola ab'ensanyusa mu beebazinga kale mwandijjeewo ebigambo byange ng'abazadde bandekaane batafaayo oluusi wandyesanze naye ayufa dda mubeebaza abanfubako ne mutafiro mpozi waliwo abagamba gyobuyaaya busibuka mirimu gya kinaku walaba w'ekigali n'oseka n'omuyita omuyaaye nkwewunye nnyo kubanga senga twenkana ensimbi sirowooza nti eriyeeyandiyambye munne ate beka beka singe vonyuma Kubamu abantu baramu ababera na maka Omuntu wabanga tapie Eno ye mkumpise zitulagi ya kunjua Mwechera ne woba wabuwara Kizivu omuntu muramu kubula wotura Nene woba osomutia Kasita weje gule chitigo chunga chula Mbamu waranze chandi suse Kubanga ne kumanyu kulujelo sebo Nezi chememe zandi hude Kubana tuko kuwa sanga sirina watavuli Machitanga ngamba chimu Choliri sanga yomu maso nubikowa Katia bachara nsusa mumu Katina bachaneta ogera ndaba banji jemita So siru wakubandi wansimbi Ayolo buntu hula muhu wakwiri mchogiru Kareche mfankubiriza wazati mwena Musa na mpenyu kubana mamwe Mubala keje bala kamu maso yuwa Bale muku fuke miseke nga jiri ya bandu Ateri ya baga jize vigambu yangi Mulie jusuru vanyu manga wisi Zekano kenzi kwera yunda ze mujaro Kantu alira banzara kanyama hawe